semanzina ehlwesingweni noma ungambulala umpho semanzina ehlwesingweni noma ungamdlisa ushefu ujuku wamagunda uyomthola ekulindile ekhaya ezulwini noma ungambulala umpho semanzina ehlwesingweni noma ungambulala umpho semanzina ehlwesingweni noma ungamdlisa ushefu ujuku wamagunda uyomthola ekulindile ekhaya ezulwini Inhliziyo necala ngeke ikuthole ukuthi umezwe ngeke neze Inhliziyo necala ngeke ikuthole ukuthi umezwe ngeke neze Niyoshaweka Yesu kimi mhla ngifika khona Niyoshaweka Yesu kimi mhla ngifika khona Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni na Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni labani na
Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni labani na Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni labani na Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni labani na Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni labani na
Ngiyange sihlawu sikababa ngisivule ngaphandle nangaphakathi mina empala ngufana kamgoxo ngiphumeza ngathi kamaphumula inkomo zakithi ngayishiya iphuza manje injinji ufuna ushiya ikhawu ngubhukude wesinengonye engabe indaba zenitosobho lempisi liyakhulumisa cosbir sengifikile wethebikhona baxakekile oqhwame izinyawo zombango inyathela ngamabatha ngihambe ngiyagugusha esigebeni sami ngithe kuwingqayingqayo yofika kuqala Semanzina ehlwesingweni noma ungambulala umpho semanzina ehlwesingweni noma ungamdlisa ushefu ujuku wamagunda uyomthola ekulindile ekhaya ezulwini noma ungambulala umpho semanzina ehlwesingweni noma ungambulala umpho semanzina ehlwesingweni noma ungamdlisa ushefu ujuku wamagunda uyomthola ekulindile ekhaya ezulwini Inhliziyo necala ngeke ikuthole ukuthi umezwe ngeke neze Inhliziyo necala ngeke ikuthole ukuthi umezwe ngeke neze Niyoshaweka Yesu kimi mhla ngifika khona Niyoshaweka Yesu kimi mhla ngifika khona Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni na Nalalunye endle nabulala ubaba wayenzeni labani na
Inside the same small people.